dafo pa uritie Adventist World Radio Ghana eni da swonni
Ghana
ne bawa kwan mu bio ye do wa ma abibia no ye manya me ho kwan ma ne treyen ne ebe boa enu ti na dwumedie ne a edidi so ni asafo akoma enyom apomudin koso ene brei mu no kwasem pomodin a tie ye na megidi se enkwe wie ye no na wa ye nshira
ebeneza nya nkopon do de abeduru ni o ene fiada ye sha sian kakran ene ebuja ye ye wie daniel ho adisuena de brew na atwim ni nyina e frejata amenemu ko obofo amenemu ye sua bebrebe ene ye bekan nyina bom amaw menime nyano me daddy suena brew meme din de kwakudua
frame rebecca kofi
me din do seven pa
monsimu trust na mpa ye
Nam tumfo ma ya ba wani mu enen so. Yesro pa se. Brame be kan ye ho na won sem wo ma ite wo enti ase e wo Yesu din mu. Amen.
Amen. Eno mu ma ye hu se Daniel ye bu ne bem. Wo mu atoto na no pe se obebre na se begun ni mu ase ye don akugu jata amene no. Ana din na ye beto aso adwondwon ho wo Daniel ho nsem a aka no ho wo ne Yesu ne na otwi mu nyina.
Yeah, but to us, I've been a horn, said the entire Yesu and Daniel one day, a Nigidia, Unyahe.
Okay.
So we Gidinia, we in Yamsumunia.
Mhm.
If Mrs. Sankane is actually to the conqueror.
Mhm.
Nkawoma, a domo be see Munka, Mujidi once in me, never come me, debi. And thereby quite what is saying, my sassy, a shan and so on, say, or say, Unyankupon Fribinum, Emma would dear dance yet tenacity.
Onyakopon frebinum
ema wodi ne ho adanse ye o ha ba waju omufrimu mo motanase o frebinum nso wodi adanse ye hia wowo
no na ya na toda me menti ase papa no na toda ya menti ase papa no
do eno na kirese de o pe ono nyakopon de o pe na wo ye o wunti menti kire de nyakopon ye
o saka kanya me ba kun aye nyina yini pa ye di na chi de nka de o ye ma sebe mpa no na nka o ye ma kwa kudi aso bi na nka o ye ma kwa kudi aso bi
obetumi aye enkyere se wontumi nyama obetumi aye but o pe se wo kire se de ono
pe do no pe
aha ni pa wontumi hye no
okay
sanity
okay beki di bi kan
Eh wo eh dan ne hodi sun ya ka krebi ka ho na. Ya ka wi amede ka ho ni se nyame de open
wa
ye se de gya Daniel addition mu a. Ya de Daniel ko to jata mu ne na nyame betimi afa kwan bi so instant no a. Emra ye si.
No na ya na me ka me penu na ya no.
Kristo wo kwa chi. Emra ye si Stefano abo. Na nyame betimi afa kwan bi so. Ba nyame
odna.
Sa ekun. So na onam kwan mi so Shadrach Meshach Abednego ni weyi omofiru je mo enu ti nyame owo kwan ofa so eye na adi
sa eye ni bibia eni bibia abusa fo jumedia utie ye ye fena safo akoma eh e bible nchirechira de bro de biara da se de wedi kan kan bo somi ensan mu nyina Daniel ho adi suani yesu ye mbre no de sai bubu nu kakran ye mse obenya mu ntia se ye pa ene fie de da ba weye me mpa bo no sa urade mu wa nyanemu gidie nyanemu reshemu nyanemu ahotoso na etisa denara onimnia oyee na otine oyase awade nshira papa pa se unya bre ehweye na utiye mbese osabe mpa bompa ye ma obra ye dede so ye bawe
onyametumfo anopa yi ye dase yeje udin atoye ho so se e wachidi fo nanso ye ni gidie ti die yesre unyina ni se tu yenjidie mna she yende in Christo dimu amen
amen
I was sorry kani afe fero mami mami hunu bebia I am sorry kani afe fero mami Oh,
need a song in a sign. Your bedroom, you mean catch me, a bravo, you know. Nemo, my brother, my ya, ya, minya, more beer. My bravo, yet you know, they are saying, you know, they are saying, you small eye. A buffalo, I will come away. Catra, yes, you said, my bunny, chain, hey, ya, and need a song in a sign. Your bedroom, you mean catch me, a bravo, you know. Nemo, my brother. Money nine in Amsa. My brother, yet you know, they are saying, you know, they are saying, some more wine. Off for our coming way. I try to say, my money change. I
on some candy affair, fed on mommy,
on some of you, on some of you.
Say my honey, change the yard.
fair, mommy. Ah, I'm before I will come away. Catch your yes, you said, my money, Jay.
Odafo yamakwa be bio yebisa se ho etse opom tsen nyamiadom ene yesa chi bio de yapom din enkoso edi ebro medin edi imanokumi Dr. Morris Mensah wo menche wo ha se na ebrebe shia na yedi jumadi wo edi bro no ene eno pai jumadi a yatun din sankofa no megide se doctor wo sisudia edi amaye ye ba behwe okwan a ebefa so ebe no adwane na debay necessary yede no adwane na eboye ne bikai mpapa first call for more odi awewa na odi dwane agumu de sija so na no miedi doc e makwaba
yeja
fit say
nyame adomboko
adabako ehia me mpese oboa me ne se first no na mpapa di awewa ene ahina ene no adwane miedi ene no nchense hodo aba boye
right me da se bebe ya chia ahwefo nyina ya misho omu sea bibia omu nyabe na omu fa apomudino with all seriousness omu fa no any break kwa nso se ebe bo omu yen cooking utensils na huwa sima wubi say eye very important ehun hiapa nipe bia sitini mo ya wo research bia e course bibi mo se amanfo nya kidney problems bia ye hu bibia efe no heavy metals. Heavy metals no eye dadie nkitinkiti e wuntimi mfa wani enhu ebi ewo fuel aye de gukaemu na smoke eba bonten ebi fra etimi ewo ewo mframam ewo insium ewo aduanim se eba ye mu a e accumulate a nipa bebre kidney stones omutimi nya ene uric acid ebi shea eti mi bopo
okay
na we hunye mechire no okay. Aha ayi ti se ne udi glue bi
yeah.
Na udi ebu aha bia dusty bia na yeah. Ibi na ha sana eto da no su ti mi ye oni pedu enim but ye mfa ye ni hu that is the most unfortunate aspect of it won say didi a mpempin ye hwe aduane nim
yeah.
How bi omo a ehwi ye hu a nipa yeah. Nipa tinwi na yae den ye yi but tinwi ni so a won say to da hu nti niyama bebre na eche se ye di ako ye mua. Ye ni mo. So. Ha. Nti ye. E niyama hudwa ye den nwa. E miyane nensono. Ebi. Ema ye inhao ahudwa bebrebe. Especially the aluminium cookware. Silver. That is saying. Ni adena. E di hao ba bebre. Obi that is saying no. Ye ye no fofro no. E muno. E ye very rough. Ne mu no apapo wo mu ni ade ene o de no aduane ade encounter e de nunum ni ade ene emu ye very smooth nti sa particles nkitinkiti no dade nkitinkiti na etutu ye no hefa na afa so ho ye wo ye mu pin so a ledo na ye use no kwantre na ye use wo no eye aluminium ye de twi
Dansena
sisa ebi kwantre no hwe nia ye na so ho ni nyina no ehi afra ye enkwan a ye de numu no still anase fro ya hodo e de ye ni ade ama akọ ye nuani mu ama ye di ye nim se ye di sa ni ama no nti ene ye pese ye san kofa minim se ye mpenifuo kane no na omu de kuku ono eduane
yeah.
So the dotie enu aduane a yenim so mfaso ya disuem no in naturopathic course no ye fa bibi geotherapy
okay.
Healing with the earth
okay
so the asase no sayade oh ebi abrebi ebre ko nima ebi sua kan hu ade
okay
ose ye sika hu nyekan hu nyek
yes
but I bet you it's a lie
so e kan edigo nkromo mna eto
ai edigo bin so mane ye mani ade no yenim. It is part of the geotherapy studies. Usunya oboa de the human relations with the soil. Ekwanya ye wo some types of soil, ye dotie types ahudo bi ebo ni pedua no. Ye ka chewa you wouldn't believe it. Your types of soil are obi or fibroid or no ya sh nini na babesin. What you say? Ye de be treating skin problems near the other. Ye wo normal clinical clay. Ah ye you see a wo yen jume diemu. Why na say doti and fendi juma? Obi hune upon hune ya. Woman it is so now ya doti kokodin sufra at the son of pet. Na tick off. A just she will be an insu shear and I want she goodness wa doti koko. Now we are very muddy.
In Chumano.
Yes. You saw from an year you now the fat nippon hua. Hospital crown for ninko. We dear ne bantem. We dear we, a yin intem because ye de dotien or ye a yoye. Ain't you know it relates. What the year a hun who said ninu yaba. A buono man a juma yo contem. Sana na ye didi dotien mua, ne boye. Ye were a lot of minerals. Nutrients in general. Ye won yeninu. Bia e wodo tiemu. Enti branya mebo nipa nipa ndidi ye no. Na the system was full of nutrients. Na ye nipe duya no. Nipa nyanko pwende nka bono. Bra wo nidi ye no. Na nyo ninoa shene ma. No wo nidi. Enti chilese bibi ye bo nifu ye no. Asase ni nyo ninoa shene mu ma. Enu bi. Mune nsio. E chimbi free. Enu mu. Ana eduani aye di atoso di enu abane hwan hwan onyane nwanu nufi asasinim ensu nyanwe nufi asasinim enti no nipa osha ye nwanu nru asasin de maye
dok asasin de maye enokre na so sisi no asetena no nimdie e dɔso se de de bia metaka no one e wa monane e hwe dwumadi omoti gana forso e hwe ti ebe den sisi ni asetena kwakoye ni a nchanse ni ndade no atwe ho hia sisi ne tie no kra no nodu na se no ebe den
ndo tie na nru na se no no eye better chain aluminium na ye be koso we use na one edro na ase dotie no ase nwani no bi o ti wo de dotie no e de ye opot a wo de no aduane a heat ni nko akra no be sei enua ayi no chemical na e wo dot ni mu no nti basically e honom no chemical ni meye wo hwe na emom no onu ani no bi anka obenya na waye den we lose kakra
onim cooler
yes
good mi se ye brand no e yaso no kwase mi se kakula ho asem che na yefa enko
on se ene omo ye bi ba ah ye de sone ye nsue so clay no cooler no wo honom na omo ye clay no e ye di esi so a wo di nsuo gumu a omo gidi se efechi nsuo no with some minerals dotie biara a eye papa a wo de beye bibi no se wo num nsuo omo a na wo didi omo a eboa ma enuanunuro efe aduane ni banipaduanim e ma eboa ye
wonderful kula mka se brevi ye ba ko adwuma na de mefen egugugumu ni
ehiamu punu mu a
nsuo mu nsuo na se
aha and then your ladles and also important na wo nya se yisu wooden ladles
okay
edua dua ni ko mu a enye hwe bebre kwa ye enuro mahogany ye duro nti se de mahogany aye kwantre a na na wo de numu nkwan ene wo steel mu a hwe
we no me ma no ene mi sister nnyo ma no ene amekanfo de amamo se mu ene mu no duane mi edi enti no ne amode no adwane no na mo tete maye no ne mo di gumu no eno na di yan kwa eje ho menti ne besere ye mame no ne nyu mame no mo san ko ma chi bio san ko fo ye nchiri na fi nyane nru anase enoma a bitumi aboye ma epom de tumi gina no mo fa enya dwuma na entumi emoye ha en ne e de ye pom de hunsem ebesi medin bio ne imane kumi e beda alesa se melini roda e beda mo nyina ase so mbe boye shi dwuma die fefefe e di ema e de san so ena peni ba kwade ano madam bell nsi yedase da ke said be man pass on so boy 2 year for she no ma fefefe e de man ne doctor morris mensa ena ye tin ka se obeboye metum di yapom din hu sem e de ebrem mo twa ye ye besisi a
Odafo wapomu den hu hia nyame ti mi hye won kran se obefa adesua wonye fi dwumadie mu mayente wonka freye si number iso 0501561849 misi subio 0501561849 wet mi so atreye esi ye email address so a eye adventistworldradio@gmail.com @gmail.com. Adventist World Radio GA @gmail.com. Obetimi so atreye si adresi so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nukwasem.
Ebrimu Nukwasem Jumedi Ebrenu Nye. Order 4. Ebre aso se busi jina ye. Ebre aso se utu anamon. Enipa bebre neka echero. Atwa da mpua wankasa o mame o papa wujini dieno. O mawadwene ya untanta. Empo wasore penyini anawo sofubi. Etu meka asembi ema wadwimu ya okesene. Enunti ene yebusa ya hose. So abre ni bre nina. Yebetu midi ya hon ato ya nkasa ya huni muso. Every say na no no mitie madam fo no aka say answer ni e no na me ma adwe kire mi bi me kwafa madam fo ne de mitie enti say say de de aye no de ma adwe ye mentanta metie de me ankasa ma adwe eka kire mi every say na no na me se mekọ na no na me se mekọ na nso so ara wo sem ne say madam fo ne ka say mi nya ye mi ja ye no mo mu ko ye nyina wo ma nya ne pe bi eno nti ama won ni enipa biara mpo enni wa asase so bi me kanfo twa semna ma me kanfo awrade ama se awrade nkoa ne nipa wo ye kantamanto nyame wono nkoa ne wo bia wo ka asamo a onsesa nanno me awrade entufo ebra wutie ebra yi mu no kwasam dwumadie ye dwumadie ya shaase ne nyina ene awiyeye ne nie de a ene ene gina pen ben na wugina ana montu ben na wusi afa asam na wadwene 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 ho no eho me pese me no sa hwa ade bi e wo trose mu se wo kenkan yohani e tre ye dum yo no nyi mu aduasa num ene aduasa ensia no ya sem bi se na dapun no se se e de pa na sofo o meye e kwan be pa na sofo mefa so a mehu se me gina sie ye mi sie e ye de ewurade ankasa pene so sofo adwene ye mentanta o mi hu ne me nya biem sofo adwene ye mentanta o mi hu ne me nka biem wodofo yesum nyankopon bia wonya ne ma e wo sum eda ene nti wo se hwe woni ye wo ho e de kopem wiase yeye ene nso so wo sa ma o enkura hyesem foforo ewo yohani nwoma akyere dum ye nyi mu a eye aduasa enum ene aduasa nsie na ose ena yesu ka kyere won se aka han nu bretie bi wo mumu mu wo hanu yi mo nante na esum a metomu na de onam sum mu no ni mfa ko a okọ yesu asem ni o ya wo han yi de moma ye nante han ni mu twosem yi ben ye de moma ye nkan twosem no ya sofo wo brema ye de moma ye mbe wo mu na akabretia wa bi na esuma ba bedru wodofo sori wa ka free ba bi a wote na se wo kan 36 no so kan ho a mo wo han nu yi monye han nu ni na mo ye han no ma aka wo se wo begye awurade asem no adi aka wo sa wo begye nyankopon asofo a wode ne mransam du ne nyina ye adwuma adi nyameba so pese wo hu se wode ne sie ne fre awurade a ene ye nante han ni mu nante han ni mu na esum ne han enwe chaka akabretia wabi akabretia wabi na de obeba naba na bobo odie ne abenedie ne nyina ba wieye ade na wo da so twho adwendwene ɛdeɛ ne ntanta a wadwene yɛ wo yi ada na wonkɔ nkɔtodwa anim na womfrɛ awurade sɛ awurade ɛyɛ me a ɛyɛ me na ɛnebrɛ yi mu mehia wo na mehia wo sere berɛ nyinaa awurade mesrɛ pa wokyɛ wo sɛ yɛ ntam ɛbɛboa me wɔ megyina sie mu na megyina awuo ne nkwa nkwa nta ɔtumfoɔ nyankopɔn a wɔhwɛeɛ na nakoa daniel angu ɛwɔ gyata buo mu no wɔno ankasa da so hwɛ wo wanya wo kyerɛkyerɛfo wanya wo kwan so han woni wo adwene chi wo asi gyina ye pa ɔdɔfo me ne wo bɔ mpa ye owura ɛnɛ nso so wa me ya to ho asɛm boa ye ne ensi gyina si pa pakoa francis nana
safo ena me no ehie erade nyira ye nyina bye bye
osofu ye dasi wonu kwasem a wodi abrain nyame nyira obebre se wunya adagie etie yen epese ye te wonka se wasem bisa se wo mu abima yen se bia wo pese ye boa wo bible adisue mu frey esi 050-156-1849 so 050-156-1849 with me so atrey esi email address so adventistworldradiogh@gmail.com and answer so with me atrey esi address so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists, PO Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Nyami Shraubibri, Midindi Ekuya Asabia.
AWR Ghana.